Tula tula sis ungakhali Tula nawe dade wethu ungakhali Satan uzojabula uNkulunkulu uzobendula igazi lakhe lizokhuluma ngeke lwele phansi I know sometimes you feeling got too lonely praying every day uNkulunkulu akaphenduli uthi uzama ukukhohlwa kodwa ehlezi esemqondweni bekuyena ithebe uthe uyabuya ubuye ngebhokisi mara why Every day is bula lana so the matter why Ngrepingane isha na bogogo Bayapo nembeza Etenga tanzalwanga Hulumeni genelela Otherwise sazophela
Genelela somandla Genelela nawe hulumenwe Nathi sizokuka sithandaze Sizoyilwa lempi Genelela somandla Genelela nawe hulumenwe Nathi sizokuka sithandaze sizoyilwa lempi Mina ngizwi sililo sengane encane efuna unina Ngikhale emgaqweni ebusuku ngifuna abazali bayo Mina ngizwi sililo sengane encane efuna unina
This song is dedicated. Bona bonke manje sebegqoka inzila ngenxa yabanye abantu. Sikhala kanye nani. Nazi we've been there. Siyabazi ubuhlungu enibuzwayo nobuhlungu enikubona njengamanje. Sizicela siqine ma Afrika make siphathelene kahle. Siphile sibe Rombo Nation. Sisiphansi ngokubulala. Sisiphansi ngokubulala. Bona bonke la bantu ababulala abanye abantu. Anzalwanga yini nini? T5 till you die.